huyu mtoto wao.
Minajituma sija ni paradi kajiwe, inakithia kwa mahitajiwe. Okini tazama, nimeza kuhoi hoi, na ubongo zero nisha kufa. Aufanani na chochote kwenye dunia hii, minamini wewe kwa wambi sahihi. Baso ngeza vitamtam, bajamjam, yuwa maichinjami. Kapo yetu imepambam, sishui hama. Okini tazama huwa, yeah, yeah.
Papaya, ukichote ya na mwendo farasi, mimi unafanya na kose ya njia hii. Baby, usubi mawa.
We mtoto,
I gonna marry you.
We mtoto,
usubi mawa. Baby, I gonna marry you. Marry you, baby.
Oya huyu mtoto,
kasha nipa marua, nime nipa na kichwani.
Like chocolate, baby huko so nice,
so nice.
Sijui huli umbwa muda hope, asobo nchana how nice. Siwezi kukuwacha, wala kukukimbia, oyo ni mwangu wendo umeturia. Kara kara sezi kupadada, sinachapa umenipenda kacha. Nanja nanja ila kwangu meka, wacha nijiturizi.
Mapocho pocho, wa moto moto, neno bavu wa kushoto, ananima liza uroto. Bala vya pwani vote minapewa, ana kasoro. Supu kunipikia kongoro, sigara minampa maliporo. Anichepsi yange na viporo, ana kasoro. Supu kunipikia kongoro, sigara minampa maliporo. Anichepsi yange na viporo.
Kasha nipa marua, nime nipa na kichwani.
Genius.